team named 25 in Havana. That's the whole point of it. I'm not 25.
Siyazwe kwahlisa, matshala ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Siyazwe kwahlisa, matshala ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Wena ukhohlwe into eyodwa, loko wakho ngakimi wachaza. Tabuthathanga basakonga nabanye. Ukhohlwe into eyodwa, loko wakho ngakimi wachaza. Tabuthathanga basakonga nabanye. Yazi ukhaliswa yini? Ukhaliswa ukuthi lo thande benginika lona selizoya komunye. Ukhaliswa yini? Ukhaliswa kuthi mangitha love you, also I love you too, it won't be you. Yes, ukhaliswa yini wena? Ukhaliswa kuthi le mpathe benginika yona sezoya komunye. Yabona kukhalisa kakhulu, kuthi mangibona ngijabulile ngizobe ngingajabuswa ngawuwe. Sokukhalisa kakhulu kunako konke, kuthi inkonzi yasebusuku sizofaka omunye umfundisi. Senzila kakhalelwa, khalelwa uzumekile, uzenzile. Siyazwe kwahlisa, matshala ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Siyazwe kwahlisa, matshala ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Wena ukhohlwe into eyodwa, loko wakho ngakimi wachaza. Tabuthathanga basakonga nabanye. Ukhohlwe into eyodwa, loko wakho ngakimi wachaza. Tabuthathanga basakonga nabanye. Ngokungithula umthwalisa usidimoni empilweni ya. Phinde futhi ngibonge idlozi, ngokungivula amehlo lisusa isichitha empilweni ya. Yazi bengazi kuthi uthanda into emnandi kanjena. Lesilima bese ngifihlela olukhulu, bengazi ukuthi mina muntu ukhala ngobe dumele. Bengayazi i-tears of joy, manje sengiyazi kuthi ukujabula kuyashintshana. Buka manje kuhleka uba matshela matokwenzakale bunyame sasa kuyoveloba. Siyazwe kwahlisa, matshala ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Siyazwe kwahlisa, matshala ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Wena ukhohlwe into eyodwa, loko wakho ngakimi wachaza. Tabuthathanga basakonga nabanye. Ukhohlwe into eyodwa, loko wakho ngakimi wachaza. Tabuthathanga basakonga nabanye.